Ekirabo ky'osabye ekirungi naye mukwano simanyi tolyekuma tetukyali bato kwe naawe raba kale bulima luno banga wenyiza omukago tomala gaguto otyo osaanira okusooka weeteese naye bwebaawe waddeyo tubeffe embi nze nange kyendabye tugutte kati alaba bwe neewaayo munnange okwagala okungi kumpalula kati osika muzibeeya ekirungi n'ekibisi kyagaana teyo bazadde bo bagambi nabo ky'omwana kye nasaba kimpadde nkuwatera erinnya olw'okuba olisaanidde kati gwe maama osaanye okunzaala
nange kakuwa eryange kaze wange gwe taata osaanye okunzaala era bambi n'okuva leero gwe taata tufukamire tusabe akira kyakuuma
ayi katonda kuwa ekisa tufukamidde wano mu maaso go nga tukusaba gw'abaddu bo tuyambe otuyise mbi bufumbo wakati wabeo kwa gara ukeme wanga no kuchaiwa igobe